Check it.
Serino di
Jay, I'm a G the Black OG.
Mo vibes. Dish mode fit the bip mi robo. Kori byo mushaka ni umuvu no. Kori amatone akababaro. Kumutima wanje tera ninjo byumba. Mudu wa sarari ya bombo. Mucheka ko turi bibondo. Kanda maze macha teri chakawe. Modo fit bibi mirobo mirobo kori byo mushaka ni wo muvuna kore ya matone akababaro ku mutima wanje tera ninjo byumba uduwa sarari ya bombo uceka ko turi bibondo kanda mazi macha teri takawe sarari ya bombo uceka ko turi bibondo kanda mazi macha teri takama mawe.
Yo, mbafurira makote nifuza ko dufira mu bukode mbafite ku rutonde mufite kode kandi chaka inote uzi guteka inyama ukarya imvange turavunika tukavumiriya twagera imbere yanyu tukanaziba umukozi wo mu rugo ahabwa kandi kazina bas katari karyas katari umuboyi sha dufite inkovu iteri imibavu twe mudutera ishavu nigize impyisi mutugira imitavu umufata ku ngufu ngura amenye subutu kararari kurira karuca karumira utamwima agashahara kandi yaragakoresha
ku mutima wanjye utera n'ibyo byumba uduwa sarari ya bombo
ya bombo
mukeka ko turi ibibondo
ibibondo
kandi amazi macye ateri cyakawe ibyishimo dufite bipimirabo dukora ibyo mushaka niho muvuna kore ya matone akababaro ku mutima wanjye utera ninjo byumba uduwa sarari ya bombo
ya bombo ya bombo
uceka ko turi ibibondo kanda amazi macye ateri cyakawe
nakomye urusyo reka nkome n'ingasire utazi icyo ujya mbira reka mbimubwire umugeda umufunzi hamwe n'umumotari ubuzima hatari ndetse n'umukarani wikorera ibiri ijana bakamuhemba akajana mugabanye ubupire njye mbarashe misire
ayo musabwa kudutamo n'ayanyu kandi n'amahitamo aba ari ayanyu gusa imbaraga zo ni izanjye erega nanjye mba nyine yamara muko
ejo Mark Vibes
Mark Vibes
Omega Sound Record yeah.
Niba nkubwiye kuri kano
muntu
simbiye koza gushyiza angaza sibyo last warning.